Yeah. Shout out to number one records. Lucky singer nile vele ngiphethe namajiji ngifuna shaya isithupha bese sifake emashini ngayiqale elokishini ngaze ngayivala engcakini nonke nifuna ukucula kodwa manje nibaningi slow poison loyo mk under number one records wonke umuntu ufuna ifame kudla ngegletha ngecrane phakela indlebe ngevesi dedele isigubhu sagesi vele bafaka ama-snakes
Nami ngifuna ukucula and akukho okujula ukuzama Yazi impilo mikulethela amatshe okulandela yenyama Or isinko esigcotshe irama, jam or peanut butter Nami ngizama ukugrima, I'm trying to do it better Angikwazi ukuba serious, yima ngiqeda ukuhleka Busy is a genius, natural endowment Busy is a super zero freak full of talent Busy is a dog, he's dope and underrated Yebo I'm a Zulu but I don't actually damn it Ngijule kakhulu and I'm always high on weed Hamba ngispeedy so futhi I know what I want and need Amehla amahleze bovu in English my eyes bleed Ngiyathanda ukukhuluma isingisi but anginawo no matric I dropped out of school man I was sick to death But akukho ngadluli and I believe in death I thank you Lord Ongiblesa ngekhono le rap He mixed emotions le ngengqondo ye hip hop Ibhakwa la engcakini e number one record So hlala senze plan and always break records Ngenza noma yini phila by my rules Ngapha ngiphethe mic kushaya iwin the booze UMK you boy again umfana futhi uzombamba sekeni sazophinda nguye futhi ayivale mfana drop it or I shoot
Bathi siphithiphithi sekufika umshayewe senqale ngane ithanda umadiba walala mfana sekushi Bathi sekufika amabhozi intombi emzulu iyalilisa Yusipisi uyagijima ngoba uzosala ubalisa Wena uyamthanda ubalisa njengesikhokho ngizokupanisha Lezi ngane ziyathithiza abantu banomabhutisa La ngifika khona kuyashuba lo mfana usephathi shop Senza mina uzokhathala la ngifika khona kuyashisa Ngithi sekufika amahit khuzani lo mfana inkinga ngayigcwalisa nemabhedi Le nto ngayinxelebeleni intombi ngayishela emfuleni Wena uzokhathala ekuseni ngize ngikufake Skoleni, mina ngizoqala ekuqaleni ngize ngifike ekugcineni khona abasala endleleni musuke uyithinta emsileni bathi useqalile umsayi ngifuna kuvele nabo snai yaphakama ngizokwehlisa inikasi ngiyakuphilela zonke zami zongivumela kuyosindo yobale ngithi intaba ngiyagibela lo mfana engathi unenkinga phele bekhipha mahhala yini engathi usecwilile mina ngizomkhipha emanzini mina ngishaya into ecokema ngiyena lo mfana ophakema
okay slow poison Kongkong yagena ikwathuleka muzwa kwethu mangivela sukuma amashinga tsostos siyaphela uhageja hili scooping ghost leliphimbo liyathebula lidli beat ngengcuba doko 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 heartbeat welo phela amagama bafo thatha nansi le flow batedumi yenzamaya bathi skorokoro buka manje siyobalahla And man, and kuzu amen Le ninjabuli yona lene bengilindi zoluna MK mshini mfana mfana ngiti salute Kikho konke osukwenzile mfana ngiti shout out Ngale number one record clever iphakamanga Sengihlile ngacula ngacula njengenyoni ngaphakama Ngajabula ngajula phimbo lami laphakama Lazulazula funa laba bathi jilo jilo Dedele phimbo king athina zwile Indonga ze Jericho zwile zitheshe zwile Uphethe iskime esino chef Bezintombi Sesifuna ukuba happy ngaze kuduka ugogo nodondolo uphinde lezi zayizona Ngenxa yawo logo logo gcine qhuma amafolofolo xevini
Thank you.